Marende. 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 Vote for Marende.
Nani ndo ataleta change?
Marende.
Nani ndo atasaidia wase?
Marende.
Nani ndo atacome through kwa njia ya ajabu? Kura yako mpe
Marende.
Ukisema Victor unasema
Marende.
Kupiga kura ni lazima tuende. Analeta policy za kimando fa. Yeni suja,
yeni suja.
He's a leader with integrity. Ataleta accountability. Hakuna ya kuficha, ezi choma picha. Kila kitu na transparency.
Marende.
Ensure gender equity.
Marende.
Render service in the facilities.
Marende.
Hakuna hivde favor. Sisote ni mamemba. So kwa kila kitu equality.
Marende.
Nani dota leta change?
Marende.
Nani dota saidia wase?
Marende.
Nani dota come through kwa njia ya ajabu? Kura yako mpe
Marende.
Marende for sec gen.
Marende.
Jekuso itakuwa open. Ukitaka any information. Naka kuna shida unaweza complain. Na ya atakusikiza ayana. Let's kabisa mtafte njia mutaeza imaliza. Mashida zikiisha tu enjoy maisha. Kazi endele tukimaliza lisha. Juye ana vision na pia ana mission ya ku improve our living condition. Implement constitution with no contradiction. Unity strength so tuna form coalition. So nisema Victor unasema Marende.
Victor Marende.
Victor Marende. Na ukivote sex gen you already know the name ni Victor
Marende.
Victor
Marende.
Nani ndo ataleta change?
Marende.
Nani ndo atasaidia wase?
Marende.
Nani ndo atacome through kwa njia ya ajabu? Kura yako mpe
Marende.
Nani ndo ataleta change?
Marende.
Nani ndo atasaidia wase?
Marende.
Nani ndo atacome through kwa njia ya ajabu? Kura yako mpe
Marende.
Nani ndo ataleta change?
Marende.
Nani ndo atasaidia wase?
Marende.
Nani ndo atacome through kwa njia ya ajabu? Kura yako mpe
Marende.
Watu wangu, mimi ndo naitwa Victor Marende na nasema a leader's passion to fulfill his vision comes from his heart and not his position. Na tena nasema the ears of the leader must ring with the voices of the comrades. Au sio, hii ni conscious leadership, kwani iko nini? Join the movement.
Marende.